From the Conference Center at Temple Square.
Site na Conference Center Temple Square, nọ na Salt Lake City. Nke a bụ ọgbakọ nke ụmụ nwanyị nke 186 na mgbakọta Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Ndị ga-ekwu okwu ga-esite na ndị isi ụlọ nzukọ First Presidency na ụmụ nwanyị ndị isi ụlọ nzukọ ndị nke si n'ụwa niile, ndị gbakọtaranụ n'ige na nzukọ a bụ ụmụ nwanyị nke si afọ asatọ ruo gbalite elu ka ha gbakọrịtara na nzukọ niile nọ n'ụwa niile. Sister Rosemary M. Wixing, onye isi ndị primary, onye ndu ndị primary, bụ ya ga-atụlite na mmemme a.
Sisters, welcome to the
General Conference of the 186th Annual General Conference. Mgbakọta nke ụmụ nwanyị nke 186 Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Obi dị anyị ụtọ ịgbakọrịta na Salt Lake City nọ na Utah. Obi dịkwa anyị ụtọ ịma na e nwere ụmụ nwanyị gbakọrịtaranụ n'ụlọ nzukọ a n'ụwa niile. Anyị hụrụ unu n'anya. Obi dịkwa anyị ụtọ na unu gbakọrịtara ịṅa anyị ntị. Anyị na-ekelekwa ndị ọzọ, ndị si ụlọ nzukọ ndị ọzọ, wee nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Onye isi ụlọ nzukọ a bụ President Monson gwara m ka m tụzie aka maka mgbakọta nke taa. Aha m bụ Rosemary Wixon. Obi dị anyị ụtọ ịhụ onye isi anyị bụ President Monson na ndị ndụmọdụ ya bụ President Henry na President Ukdorf. N'otu aka ahụ ka anyị na-anabatakwa ndị isi Elder Holland, Christopherson na Rosband nke ndị otu ndị isi iri abụọ na Presiding Bishopric ụlọ nzukọ. Ndị ọzọkwa nọnyekwara anyị bụ ndị isi primary na ndị Young Women na Relief Society na ndị ndụmọdụ ha. Obi dị anyị ụtọ ịna-arụkọrịta ọrụ anyị na ndị a niile. Egwu nke mgbakọ a ga-abịa site na kwaya nke bụ nke ụmụntakịrị primary na ụmụ agbọghọ na ndị Relief Society. Ndị bịaranụ site na obodo karịrị 50 site n'ụwa niile. A ga-agụrụ anyị egwu iji malite. Ndị ntụziaka egwu a ga-abụ Lilia Serenson na Linda Margaret ga-akpọ akwara organ. Anyị ga-emepe ugbu a ịgụ egwu a kpọrọ Have I Done Any Good? Mgbe a gụchara egwu ahụ, Morgan Monfon, onye nwa agbọghọ si na Bonneville Ward, Salt Lake, Bonneville State, ga-ekpere anyị ekpere.
dear Father in heaven.
We are so grateful to be here today. We are so grateful to be here today. We are so grateful to be here today. We
are so grateful
to be here today. We are so grateful to be here today. We are so grateful to be here today. We are so grateful to be No more wine in DNC, and didn't do no Lonzuka.
We each individually receive from thee. We ask at this time that all those that are
in your boy, see in the open and kega kura and your kuno bachita, kegozienha, kahanwe monsago, gan on your neha. And in Ariogoka, monsago, non yana niji, ne hante. Kadeka in aga, nan duanyan, bain throkua. Can you wake? Cheta ozi nke nyere anyị. Anyị hụrụ gị n'anya, nna anyị nọ n'igwe. Anyị na-arịọ site n'ọkpara gị, Jesus Christ. Amen.
As part of this evening's meeting, we will see videos that reflect our support of the church's
abalị a, anyị ga-ahụ ihe elele nke ga-egosi ọtụtụ ndị mmadụ, ndị isi ụwa niile, ndị hapụrụ ụlọ ha n'ihi ihe mgbu nke dotere ha. Anyị chọrọ ka unu nyere anyị aka lee ihe elele nke a ga-egosi, dịka mgbe ndị kwaya na-agụ abụ nke si, As I have loved you, na I am a child of God. Onye ga-akụ violin, ude ga-abụ Kirsten Turney. Sister Airplane ga-ekwuru anyị okwu mgbe elechara ihe elele a.
During the long cold winter of 1838-39, after the expulsion from Missouri, the saints seemed to feel that no matter where we stopped, it would not be our permanent home. Oh, how Zion mourns. Her sons have fallen in the streets by the cruel hand of the enemy, and her daughters weep in silence. Between 5,000 and 7,000 men, women, and children, driven from the places of gathering out of Missouri, from houses and lands, in poverty, to seek for habitations where they can find them. About 12 families cross the river to Quincy every day, and about 30 are constantly on the other side waiting to cross. Benevolent residents in Quincy are generous and sympathetic to our plight. Had it not been for the relief work of the people of Illinois, hundreds of saints would have died. We have appreciated this kindness as much as though messengers had suddenly appeared along the banks of the great river, scattering food and clothing among the suffering. As one brother opened his home to offer a place of refuge from the storms, very many nights, the floors, upstairs and down, were covered with beds so closely it was impossible to set a foot anywhere without stepping on a bed. Some of our dear brethren who have mingled with us in praise and prayer are now buried with the dead. Some who a few months ago seemed to run well in the straight and narrow path have, to our astonishment and grief, forsook us and fled. Our prophet is still in jail, and many others whom we love. To look at our situation at this present time, it would seem that Zion is all destroyed. But it is not so. The work of the Lord is on the march. The Spirit of the Lord has rested upon me within a few months as it never did before. And although I have labored hard over the sick night and day, yet communion with my Heavenly Father has sweetened many hours of toil and acts. With courage bold, let us stand, putting our trust in the Lord, which alone will disable the power of darkness to flee before us. Be of good cheer amidst opposition. Faint not on the way. I know the path is very narrow and straight for weary pilgrims like us, and only here and there a traveler do we find to accompany us on our journey. But the Lord will conduct us safely to the end.
Love one another as I have loved you.
These words, dịka m hụrụ unu n'anya, nke a bụ abụ nke ndị kwaya gụrụ ugbu a, bụ okwu nke Onyenwe anyị kwuru tupu ihe nchụàjà nke achụmàjà nke ọ chụrụ anyị, nke o ji ndụ ya, dịka onye amụma Elder Holland kọwara anyị, si na nke a karịchara ịhụnanya niile nke si n'ụwa niile. Na ndụ ya niile, Onyenwe anyị garịrị ụwa niile, jee na-eme ihe ọma, ka ọ gwara anyị sị, ọ bụrụ na onye ọbụla ga-ejide ndụ ya, ọ ga-arapụ ya. Onye ọbụla nke ga-ahapụ ndụ ya, ọ ga-enwetakwa ya.
I believe the Savior is telling us that unless
onye amụma anyị kwuru anyị wee sị, amaara m na Onyenwe anyị na-agwa anyị sị na mgbe ọbụla anyị nọ na ndụ a, na ndị onye ọbụla dị ndụ naanị maka onwe ha ga-anwụ ma chefuo ihe niile, mana ndị na-eji ndụ ha na-efe ndị ọzọ ga-ahụ na ọ bụ otu a ka ha ga-esi nweta ndụ ha. Site n'ịna enyere ndị ọzọ aka dịka Kraịst nyere na ndụ a, ka ofu nwa nwunye iji wee mụta amamihe nke ọ sị, a na ahụ inyere ndị ọzọ aka dịka ọrụ, ma hụta ya dịka ohere iji nweta ndụ n'ụwa nke a. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhụ ihe ndị ọzọ na-eche n'obi ha, anyị ọ ga-ekwenye inyere ndị ọzọ aka? Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhụ ihe dị ha n'ime obi, anyị ọ nwere ike iji ndidi na ịhụnanya wee na-enyere ha aka? O kwuru okwu dịka mgbe ọ zụrụ na kampụ, ka ọ sị, bụrụ onye na-aga ileta ndị ọzọ anya mgbe na onweghị onye na-enyere ha aka. Iji gosi nke, ọ kpọrọ ofu nwa agbọghọ aka wee jụọ sị ya ka o kulie ma guzo n'ihu ya.
So that she, the speaker, was looking into the mirror while she tried to talk with the young woman. Surprisingly, it didn't even begin to be an effective or heartfelt conversation.
Na mgbe ọ na-ekwuru ya okwu, ọ na-ahụ na nwa agbọghọ ahụ agaghị enwe ike ịhụ ihu ya mgbe ọ na-ekwuru ya okwu.
To communicate and serve others, if we are too worried about ourselves and see only ourselves and our needs,
siri ike inyere ndị ọzọ aka ma ọ bụrụ na anyị na-eche echiche naanị maka onwe anyị.
Mgbe
ahụ ka ọ mụtara na ọ bụrụ na anyị anaghị eche maka onwe anyị mgbe anyị na-enyere ndị ọzọ aka, ọ ga-aka mma karịa na anyị na-eche echiche onwe anyị. N'ihi na ụwa nke a, ọ bụrụ na anyị na-achọ inyere ndị ọzọ aka, anyị kwesịrị ka anyị chefuo maka onwe anyị wee na-elegide anya na onye anyị na-achọ inyere aka. Onye amụma anyị bụ President Monson echetarala anyị mgbe ọbụla na anyị lee anya ndị nọ anyị gburugburu bụ ndị kwesịrị ka ha nwee ịhụnanya anyị, bụrụkwa ndị anyị na-akwagide mgbe anyị na-enyere ha aka. Ọ sị na ọ kọwara anyị sị na anyị bụ aka Chineke nke anyị ga-eji na-enyere ndị ọzọ aka. Chineke bụ anyị ka ọ tụgidesịrị obi ka anyị nwee ike nyere ụmụ ya ndị ọzọ aka. Afọ gara aga, anyị kpọkuru ụmụ agbọghọ na ụmụ nwaanyị ndị nọ n'ụlọ nzukọ a ka ha chọta otu ha ga-esi nyere ndị nọ ha gburugburu aka. Mgbe ha nyechara ndị ọzọ aka, ka anyị gwara ha ka ha see esise n'aka ha ma dee ihe niile nke ha mere ndị ọzọ. Nke ahụ ka ha mere wee zitere anyị ozi ịgwa anyị ihe ha mere iji nyere ndị ọzọ aka. Mgbe ụmụntakịrị mụtara otu esi enyere ndị ọzọ aka mgbe ha dị ntakịrị, nke a na-enyere ha aka ka ha too bụrụ ndị na-enyere ndị ọzọ aka. Inyere ndị ọzọ aka ekwesịghị ka ọ bụrụ ihe buru ibu, mana o kwesịrị ka ọ bụrụ ihe dị mkpa nye ndị ọzọ ka anyị na-enyere ha aka. O nwere ofu onye nkuzi ụlọ nzukọ a gwara anyị na praịmarị otu ụmụaka ha ji wee nyere ndị ọzọ aka. O wee kọwaa n'ụbọchị nke taa, ụmụ ya ndị dị afọ ise na ndị afọ isii gara jee mee ihe oyiyi n'obi neklas, nke bụ nke eji ịhụnanya wee mee. Mgbe o mechara ya, ka ha jiri bịa dokọrịta ha niile ozugbo. Dịka ha na-ese ihe osise neklesi ịhụnanya a, ka ha bịara kwuo okwu maka ezinụlọ ha, ofu nwata a na-akpọ Heather wee sị, "Ezinụlọ m ahụghị m n'anya. Ha na-alụ ọgụ mgbe ọbụla. Ahụ m onwe m n'anya. Ọ dịghị onye hụrụ m n'anya." Mgbe ahụ ka ofu nwata a na-akpọ Hannah nọ na praịmarị gwara ya sị, "Heather, ahụrụ m gị n'anya. Na mgbe ahụ ka ọ gwara ya sị, "Ahụrụ m gị n'anya, Heather." Heather wee bakụọ ya. Mgbe nne ya bịara kuru ya, ọ gwara ya sị, "Jizọs hụrụ m n'anya." N'ihi na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ anyị gburugburu ndị chọrọ enyemaka, mgbe ụfọdụ ga-abụ ihe siri ike ịmata otu anyị ga-esi nye aka. Ụfọdụ anyị, ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ nwere ike chee na anyị nwere ọtụtụ ọrụ nke anyị na-arụ n'ezinụlọ anyị, nke anyị na-enweghị ohere iji nyere ndị ọzọ aka. Ọ dị mkpa ka anyị mara na anyị nwere ike legharị anya n'ezinụlọ anyị, n'obodo anyị ebe anyị bi, ka anyị mara otu anyị ga-esi nyere ndị ọzọ aka. Anyị niile na-enyere ndị ọzọ aka n'ụdị ihe na-ebughị ibu. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ mgbe anyị chịrị onye ọzọ ọchị, ma ọ bụ kwere ya ekele, ma ọ bụ kwụsị ikwu okwu mmegide nye onye ọzọ, ka bụ otu anyị nwere ike iji fee ndị ọzọ nyere ha aka. O nwere ike bụrụ na anyị ga-ebido n'ịjụ onwe anyị ụdị ajụjụ a: kedu onye nọ gburugburu m nwere ike inyere aka taa? Kedu ụdị oge na ihe m nwere iji wee nyere ha aka? Kedu ihe m nwere ike ime dịka ezinụlọ? Onyeisi Didier Udorf gwara anyị sị, dịka ezinụlọ, ọ dị mkpa ka anyị mata otu anyị ga-esi nyere ndị ọzọ aka. Ka anyị rịọkwa maka mmụọ nsọ nke Chineke, rịọ onye nwe anyị ma rịọ ka o nyere anyị aka, ka anyị were nyere ụmụ ya aka. O wee sị, "Ana m agbara unu ama na-ekwu unu nkwa, ọ bụrụ na unu ajụọ ajụjụ a ma kpee ekpere, onye nwe anyị ga-eduga unu ebe unu ga-aza, onye unu ga-enyere aka." Mgbe ọbụla m chere ihe ga-emenụ mgbe onye nwe anyị bịara ọzọ, ana m echeta otu o si bịakwute ndị Nifai mgbe ọ jụrụ ha, "Unu o nwere ndị na-arịa ọrịa n'etiti unu? Kpọtara m na ha. O nwere ndị kpuru ìsì na ndị mkpọrọ, maọbụ ndị ekpenta, maọbụ ndị onye na-anaghị anụ ihe, maọbụ ndị nwere ọrịa ọbụla dị? Biko, wetanụ ha ebe a. Aga m agwọ ha, n'ihi na enwere m ịhụnanya n'ebe unu nọ. Afọ m ejupụtala n'ịhụnanya nye unu." Onye nzọpụta anyị chọrọ ịgwọ onye ọbụla. Ugbu a, ọ chọrọ ka anyị bụrụ aka ya ọ ga-eji gwọọ onye ọbụla ọrịa. abịala mbịamata na mgbe anyị na-ahụ ndị ezinụlọ anyị na ndị agbata obi anyị n'anya. Ọ bụ Chineke ka anyị na-ahụ n'anya. Ana m agbara unu ama n'okwu nke onyeisi ndụmọdụ Irene kwuru sịrị, mgbe ọbụla anyị na-enyere ndị ọzọ aka, anyị na-enye ha ngọzi na ịhụnanya. Ana m ekwu nke a n'aha Jizọs Kraịst. Amen.
On a signal from the conductor, we invite you to join.
Na mgbe onye ntuli ga-abịa, anyị ga-esoro ndị kwaya wee gụọ abụ Sweet is the Word. Mgbe anyị gụchara, anyị ga-anụ site n'ọnụ Marriott. Mgbe o kwuchara okwu nke a, anyị ga-ele ihe olele vidiyo. Mgbe emechara nke a, Sister Linda Burton ga-ekwuru anyị okwu.
Sisters, sweet is the work.
N'ezie, ụmụnne m ndị nwaanyị, ọrụ nke a dị ụtọ. Achọrọ m ikwuru unu okwu n'abalị taa maka okwu nke a. Mgbe ndị Onyenweanyị si n'ọnwụ bilite, Jesus wee gwa ndị apọstụlụ ya sị, na onye ọbụla ga-ama, dịka apọstụlụ Peter gwara ha sị, onye ọbụla ga-ama na Jizọs nke ahụ nke unu kpọgburu n'elu ube na ọ ga-ebilite ọzọ. Peter wee jụọ ha sị, ụmụ nwoke, ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme? Echi bụ Easter Sunday, mgbe anyị nwere olileanya na anyị ga-amụta otu anyị ga-esi chegharịa ma soro ụzọ Onyenweanyị. na mgbakọta nke conference a na-abịanụ, anyị ga-amata na a ga-akụziri anyị nkuzi site na ndị amụma na ndị isi ụlọ nzukọ a. Ya mere m na-ajụ unu, sị ụmụnne ndị nwaanyị na ndị nwoke, ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme? Onyeisi ụmụ nwaanyị Relief Society bụ Eliza Snow gwara ha, sị, onye nwe anyị enye gosibe anyị ọrụ anyị kwesịrị ịrụ. Ana m agbara unu ama na nchekwube nke a okwu nke o kwuru dị mkpa ọbụnadị n'ụbọchị taa. Onye nwe anyị chọrọ ụmụ nwaanyị nke mmụọ nsọ juru n'obi, nke a ga-eji wee na-agọzi, wee na-ekwu okwu mgbasa ozi ọma ya. Ọ hụrụ nke anyị na-enweta na nkuzi nke anyị nwetara bụ nke dị mkpa iji na-ewulite alaeze ya. Anyị na-ewulite alaeze Chineke mgbe anyị na-agọzi ndị ọzọ. Mana nwa Chineke nke anyị ga-akwalite elu bụ onwe anyị. Emma Smith sị, achọrọ m mmụọ nsọ Chineke ka m nwee ike ghọta ma mụta n'onwe m, ka m nwee ike ịgabiga ihe nsogbu ọbụla nke bịara n'ụwa ka ọ ghara igbochi m ịga alaeze Chineke. Anyị kwesịrị ka anyị nwee okwukwe siri ike, ka anyị na-agasi ike ịgarite ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ gịnị bụ omenala nke anyị nwere? Ọ bụkwa na omenala anyị megidere ozi ọma nke Jesus Christ. Ịhapụ omenala dị mkpa ka anyị ghara igbochi ụzọ nke anyị ji efe Chineke anyị. Mgbe m bụ nwa agbọghọ, ndị nwe m gwara m si na a ga-elụmalụ di na nwaanyị m ga-abụ
to receive my temple endowment and be sealed to David, my fiance.
Na osisi Magnolia. Mana mgbe m lụrụ di, ọ bụ n'ụlọ temple ka m lụrụ di m. Mgbe m hapụrụ Rita mgbe anyị lụchara di na nwaanyị. Mgbe m lụchara ka m gara n'ụlọ David. N'ụlọ David. Before being sealed for eternity
to a family I barely knew. Good thing I loved and trusted my future husband and the Lord.
Mgbe ahụ ka m matara na m hapụrụ ụlọ m wee gawa n'ụlọ di m iji hụ ndị m na-amaghị. The door opened.
I stood there like a scared rabbit. And Aunt Carol, without a word.
Mgbe m jere ịlụ di na nwaanyị, ka ụzọ mepere. Ọ bụrụ Aunt Carol bịara mepe ụzọ, wee bịa jere m n'aka. Ọ matara na m chọrọ ụlọ ebe m ga-anọ. Mgbe ahụ ka m matara na Aunt Carol matara obi m. O nwere ịhụnanya nye m. And Carol hụrụ m n'anya, wee nyere m aka, n'ihi ịhụnanya ya. Inyere ndị ọzọ aka abụghị naanị ịmụ ụmụ ka anyị nwere ike isi nwee ịhụnanya nye ndị ọzọ. Ekwetara m na ịbụ nne bụ inye ndụ. Chee na ọtụtụ ụzọ niile ị na-enye ndụ. O nwere ike bụrụ na ị na-enye onye na-enweghị ụlọ ebe obibi, ma ọ bụ na ị na-enye onye na-enweghị okwukwe nkuzi nke ozi ọma. N'ihi na ndị anyị na-enyere aka bụ ndị achụpụrụ achụpụ, ndị na-enweghị ụlọ, na ndị na-achọ enyemaka. Mgbe ọbụla anyị na-enyere ndị ọzọ aka, anyị na-enwulite alaeze Chineke. Ụmụnne m nwaanyị, anyị niile nwere ngọzi nke inyere ndị ọzọ aka. Isunzo Chineke bụrụ onye na-ewulite alaeze ya elu kwesịrị enyemaka si n'ebe anyị nọ. Onye Elder Whitney dere, wee sị, ihe ọbụla nke anyị na-ataba ahụhụ, ngabiga nke ọbụla anyị gabigara, na-eme anyị ka anyị bụrụ ndị nwere ịhụnanya n'obi. Ọ bụ site na mgbalị na ọnwụnwa ka anyị na-abịa mụta nkuzi nke dị mkpa anyị ga-eji dịka nna na nne anyị nọ n'eluigwe. Ihe ịta ahụhụ na nnwale bụ nke ga-enyere anyị aka iji rụpụta nzọpụta anyị. Anyị na-ewulite alaeze Chineke elu mgbe anyị na-akụzi wee na-agba àmà banyere alaeze ya. Ụmụ nwanyị na-achọ ikwu okwu na inwe mgbakọrịta. Mgbakọta anyị na ikwu okwu anyị ga-abụ maka nke gbasara eziokwu na ịgbasa ozi ọma. Sister Beck, onye ndu Relief Society gara aga, gwara anyị sị na ọ dị mkpa ka anyị nwee nkuzi nke eji enweta mkpughe si n'ebe Mmụọ Nsọ na ebe Chineke nọ. Ị na-enweta mkpughe si n'ebe Mmụọ Nsọ Chineke nọ bụ nke ga-eduru anyị ka anyị na-ekwu eziokwu. Eziokwu nke alaeze, eziokwu nke Ọkpara Chineke. Dị ka anyị na-esoro Kraịst, ka anyị na-esoro ịhụnanya ya. Ka anyị ga-achọ ka anyị na ya nọrọ n'ikwu eziokwu dị ka o mere, ọbụnadị mgbe anyị nọ na nsogbu. N'afọ ole gara aga, enwere m ọkpụkpọ oku m nwetara ọkpụkpọ oku.
I am highly offended that you would bring children onto this overcrowded planet. Oh, I sputtered.
Nwetara ọkpụkpọ oku mgbe ọ jụrụ m sị, ọ bụghị bụ nne ụmụ buru ibu.
She started on a rant about my foolish choice to be a mother.
Mgbe onye ọkpụkpọ oku a gwara m na ọ bụ ihe ọjọọ ka m ji na mkparagwa ọjọọ na m mụrụ ụmụ, ọtụtụ ụmụ.
Nwaanyị
nke kpọrọ m gwara m sị na obi jọrọ ya njọ na m nwere ọtụtụ ụmụ. O wee bido na-agwa m na ọ bụ agwa ọjọọ ka nwaanyị ga-eji mụọ ọtụtụ ụmụ.
It wasn't a big thing. After all, I was standing safely in my own kitchen. But in my own small way, I was
able to see the mother's hand and mother's feelings. I only have a doctor's 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 o wee rapụ m. Mgbe ahụ ka m matara na ọ bụrụ na m nọrọ mụta eziokwu si n'ebe Chineke nọ, ọ dịghị mkpa ihe ndị ọzọ na-eche banyere ihe anyị na-eme, n'ihi na anyị na-esoro ụzọ nke Onyenwe anyị. Anyị kwesịrị ịna-ajụ onwe anyị sị, ọ bụ gịnị ka Ọkpara Chineke ga-eme ma ọ bụrụ na ọ nọ n'ụwa a na ọ n'ihu anyị? Ụmụ nwanyị ụlọ nzukọ a, atụmachị ịgwa unu na anyị nwere ike inye aka ịzụlite alaeze Chineke a. Onye nwanyị, mgbe o kere ụwa a site na ntuli aka nke nna ya, bụ ihe pụrụ iche. O nyere nna ya aka wee chọtara anyị obodo ebe anyị ga-anọ, ebe a ga-amụ anyị. Inwe okwukwe n'ebe Chineke nọ bụ nchụmaja nke pụrụ iche na o nwere ike ịgwọ anyị ọrịa wee nyere anyị aka. Anyị bụ ụmụ nwanyị nke ndị toro afọ niile, ma ndị ntakịrị ma ndị toro eto, nwere ebe na ndụ anyị anyị ga-eji nyere ndị ọzọ aka. Ọrụ nke dị anyị n'aka ugbu a bụ isoro onye nwe anyị iji wulite alaeze ya, maka anyị nwere okwukwe na atụghị ụjọ. Ka onye nwe anyị nwee ike jiri anyị dịka aka ya iji wulite alaeze ya elu. N'ihi nke a ka anyị ga-amụta otu a ga-esi hụ ndị ọzọ n'anya. Site na nke a ka anyị ga-adị ka nne na nna anyị nọ n'eluigwe. Site n'aha Jizọs Kraịst. Amen.
A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you.
Ana m enye unu iwu ka unu hụ ndị ọzọ n'anya dịka m hụrụ unu n'anya. Site na nke a ka ndị ọzọ ga-esi mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ọ bụrụ na unu hụ ndị ọzọ n'anya dịka onwe unu.
Where people need us, that we need them and they need us. My friend said, hey, I have some families that are refugees and I want to help them. And that's when I knew that that's really what I should be doing.
What I can remember was not having anything to eat for days and sleeping with our empty stomachs. And we end up living in Guinea camp for about 5-something years.
When I first met Fatu, she was, you know, really quiet and shy. I wasn't sure if we were gonna connect and really have a meaningful relationship or not. This was at one of your track meets, I think.
Yeah.
Yep. I ran cross country when I was in high school, and it was a huge passion of mine, and Fatu became interested in running, and she happened to be exceptionally good at it. I just knew how important it was to her because I knew how important it was to me at that age.
If it wasn't really for Tony, I don't know where I would be. She did not want to support me for running. She supported me of everything I do. Every time I need her, she was right there, not just for me, but also for my family.
I'm Mormon and Fatu is Muslim. I think we just support each other in the ways that we connect with God.
You don't know, but like, you have made a very, very big impact in my life. So I see you not only as a friend, I also see you as someone that I can always depend on, no matter what I am or no matter what I'm going through. You know, like, I know, Dinzai.
Of course, Fatu, yeah. I love you.
I really love you too.
She just told me how me being there for her meant so much to her, and it makes me emotional because, you know, I didn't, you know, you don't realize that you're really affecting somebody so much.
I want to be able to make a change in someone else's life. The change that she make in my life, I want to be able to do that for someone else.
We have that spirit that God gives us of love that brings people together.
Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee in hunger?
Ahụ ka ha ga-ajụ ya, sị, Onye nwe m, kedu mgbe anyị hụrụ gị, mgbe anyị nyere gị? Kedu mgbe anyị hụrụ gị dịka ị bụ onye na-aga njem anya kpọbata gị? Kedu mgbe anyị hụrụ gị n'ahụ esighị ike? Anyị wee nyere gị aka. Onye nwe anyị ga-asị ha, mgbe ahụ, ana m agwa unu, mgbe ọbụla unu mere nke a nye ndị ụmụ mụ nọ n'ụwa, ọ bụ mụ onwe m ka unu mere ya.
On the day Relief Society was organized,
mgbe e nwere Relief Society, Emma Smith sịrị, anyị ga-eme ihe ịrịba ama. Mgbe ụfọdụ, anyị na-eche na ihe ịrịba ama bụ ihe na-eme mgbe ihe pụrụ iche mere. Okwu ihe ịrịba ama mere na October 1856, mgbe Brigham Young gwara ndị ụlọ nzukọ a na o nwere ndị nọ na-aga njem tọrọ atọ n'ụzọ, ya ka ọ gwara ha, ka ọ gwara ha sị, jeenụ, je kpọbatanụ ndị ahụ, ndị nọ n'ụzọ, wee gwa ha sị, unu je kpọbata ha n'ihi na ha chọrọ enyemaka. Mana ugbu a, anyị ga-ajụ onwe anyị, ọ bụ gịnị ka ụmụ nwanyị mere mgbe President Young gwara ụmụ nwoke ahụ ka ha gaa ya kpọbata ndị tọrọ atọ n'ụzọ? Ụmụ nwanyị wepụtara efe ha, wee dụọ kwa akwa, wee weta ihe oyiyi nke ụkwụ, wee bute na tabernacle, na wee tinye ya niile na wagon ka e wegara ndị ahụ tọrọ atọ n'ụzọ chọrọ enyemaka. Mgbe President Young kpọbatara ha na wiki ole na ole gara aga, ọ gwara ụmụ nwanyị na ndị a na-abatanụ n'ahụ adịghị ha, ọ rịọrọ ha arịrịọ, sị ha ụfọdụ n'ime ha ga-abịarute, ha ga-enwe ụkwụ ọrịa maọbụ ọtụtụ agụrụ maọbụ ọrịa dị iche iche nke ha nwere. Ana m arịọ unu ka unu nyere ha aka, gwọọ ha ma gọzie ha. Mgbe ndị njem ahụ bịarutere na Salt Lake, ka ụmụ nwanyị agbakọtara wee shere ha nri, o wee sị, anyị erighị nri ma ọ bụ leta ezinụlọ anyị, naanị mgbe anyị letara ndị njem bịaranụ n'ezinụlọ anyị. Ụmụnne m, ndị nwoke na ndị nwanyị, ụdị akụkọ a m kọrọ unu ugbu a nwere ike bụrụ ihe na-eme n'ụbọchị nke anyị, n'ụbọchị taa. E nwere ọtụtụ ndị refuji hapụrụ ụlọ ha n'ụwa niile. Ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụntakịrị ndị hapụrụ ụlọ ha ebe ha si. Ha si n'obodo dị iche iche. Mgbe ụfọdụ enweghị ụlọ ebe ha ga-ebi. Mana ihe ha chọrọ bụ enyi na ndị ga-enyere ha aka ka ha nwee ike nweta ụlọ ebe ha ga-anọ. O nwere ụbọchị ndị gara aga, o nwere ofu nwaanyị nke si ebe obodo ebe e gburu papa ya. A na-akpọgharị ya n'ụlọ niile. Ma ruo mgbe ha rutere, bịa chọta ụlọ ebe ọ nọ. Ha bịarutere n'ụlọ ebe a kpọbatara ha. Ya na nwanne ya nwaanyị nọ n'abalị a, ebe ha na-agụ abụ n'ụkwụ ya anyị. Onye nwaanyị si n'ọtụtụ ụmụ ya abụghị ndị nke nọ n'ụlọ ụka anyị. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nọ n'ụzọ. Ebe ha nọgidere, a chụpụrụ ha n'ụlọ ha. Onye nwaanyị chọrọ ka anyị kpọbata ha ma nyere ha aka. Ma nyere ha aka ka ha gwọọ ha ọrịa n'uju nke ha na-eru. Onye otu n'isi ụlọ nzukọ a bụ Russell M. Nelson gwara anyị sị, anyị chọrọ ụmụ nwaanyị ndị ga-enwe okwukwe, ndị ga-enye anya ka ịgwọ ọrịa nke jiri ụwa nke a. Ụmụ nwaanyị ndị nwere ikikere nke si n'eluigwe, nke a ga-eji kwadosi ike ezinụlọ na ụmụntakịrị. Ụmụ nwaanyị ma ọ bụ ndị nke lụrụ di ma ọ bụ ndị nke na-alụghị di. Ọ dịghị otu ụmụ nwoke ga-esi nweta ụdị ikikere nke si n'ụmụ aka ụmụ nwaanyị. Onye isi ndị isi ụlọ nzukọ detara anyị akwụkwọ n'ọnwa Ọktoba gara aga, wee kọwara anyị sị na o nwere ọtụtụ ndị na-agba ọsọ site n'ụlọ ha, ọtụtụ puku narị ndị mmadụ ndị a chụpụrụ n'ihi agha a na-alụ n'ebe ha. Edo anyị arịrịọ ka anyị nyere ha aka, ndị refuji, otu ọbụla anyị nwere ike. Ndị isi ụlọ nzukọ bụ ụmụ nwaanyị nke Relief Society, na nke ụmụ agbọghọ na nke ụmụaka praịmarị. Ekpele ekpere iji mata otu anyị ga-esi, anyị niile bụ ụmụ nwaanyị na ụlọ nzukọ a ga-esi nye aka na refuji anyị. Anyị niile bụ ndị kwere nkwa mgbe a wụrụ anyị mmiri na anyị ga-enye aka, enye enyemaka nye ndị chọrọ enyemaka, ka onye ọbụla ghara ịgba ọsọ karịa otu ikike ha ga-esi duru ha. Anyị na-ekpe ekpere ka unu were ekpere ma mata otu unu nwere ike iji onye ọbụla iji nyere ndị refuji a nọ n'etiti anyị aka. Ọ bụ nke a bụ otu kwesịrị ka anyị jiri gbakọta aka iji mụta otu anyị ga-esi nyere ndị ọzọ aka ndị nọ n'etiti anyị. N'ekpere nke anyị na-ekpe, ọ dị maka anyị mụta ihe King Benjamin nyere ndị ebe ya, wee sị, dịka ọ gwara ha ka anyị nyere ndị ọzọ aka, unu mata ka ihe ọbụla bụrụ nke a na-eme n'ihe amamihe. Ụmụnne m nwaanyị, ama m na unu na-enye enyemaka a site n'ebe onye nwaanyị nọ. Achọrọ m ka unu mụtakwa dịka nkuzi nke Mmụọ Nsọ na-agwa unu, nke si na ndị na-enweghị ezinụlọ nọ n'etiti anyị, ndị gafere ụzọ. Cheta na ihe onye nwaanyị kwuru, sị, mgbe agụrụ ji m, unu nyere m nri. Mgbe m bụ onye agamije, unu kpọbatara m. Mgbe m na-enweghị efe, mgba ọtọ, unu nyere m efe. Mgbe agụrụ ji m, unu nyere m nri. Onye nzọpụta anyị nabatara ihe ọma nke nwaanyị mere, nke nyere onye agụrụ ji nri, wee nye onye akpịrị na-akpọ nkụ, nye ya mmiri ka ọ ṅụọ. N'olili nke ofu nwaanyị ụlọ nzukọ a, ofu nwaanyị gwara anyị akụkọ ihe mere na wee sị, na o nwere ofu ebe ha nọ, jee dụọ akwa nke ha ga-eji ndị hapụrụ ụzọ na ndị na-agba ọsọ agha nọ na Kosovo. Dịka ọ na-alọta ụlọ, ka Mmụọ Nsọ gwara ya okwu dị mkpa, wesị ya, ihe ị mere bụ ihe dị mkpa. Ugbu a, laa ụlọ, jee nyere onye agbata obi gị aka. Ọ gwara anyị na ya lara ụlọ, wee gaa n'ebe onye agbata obi ya. O mepere ụlọ ya, wee nyere ndị na-eto eto aka nọ n'ebe agbata obi ya. Ụmụnne m, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ọ dị mkpa ka anyị nọ n'ekpere, jụọ onye nwe anyị otu anyị ga-esi nyere ya aka. Ọ ga-ekpughere anyị otu anyị ga-esi nye enyemaka. Onyeisi ndụmọdụ nke mbụ, President Irene, gwara anyị okwu, sị, onye nwe anyị na-anụ ekpere niile nke a na-ekpere ya. Mmụọ Nsọ ga-agwa unu okwu unu kwesịrị ime. A ga-akwalite unu elu mgbe unu na-amụta mmụta si n'ebe Mmụọ Nsọ nọ, ịmata otu unu ga-esi nye enyemaka. Mgbe ụfọdụ, unu nwere ike nwee ajụjụ n'ime obi unu, wee sị, nyere enyemaka zuru oke. Dịka anyị na-amụta maka ọkpụkpọ oku nke a na-akpọ anyị nyere ndị ọzọ aka, ndị nọ n'ezinụlọ anyị na ndị agbata obi anyị, ka anyị nwee ike na-ekpe ekpere, wee na-arịọ arịrịọ, ịjụ ajụjụ na ịnapụta. Dịka nwaanyị ọma nke Akwụkwọ Nsọ nke kwuru, sị, ọ rụọla ọrụ dị mkpa, ọ rụọla dịka ike ya kwuru, ka m na-agwa unu site n'aha Jizọs Kraịst. Amen.
Sisters,
ụmụnne m ndị nwaanyị, anyị na-ekele unu maka ịbịa na mgbakọta nke a ịnọnyere anyị. Anyị na-ekele ndị kwaya na ndị ọzọ ndị gbakọtara anyị, na-ekelekwa ndị niile nke nyere aka iji nwee mgbakọrịta a. Ndị na-agụ ukwe ga-agụrụ anyị egwu nke akpọrọ Come Follow Me. Onye ikwu okwu ikpeazụ na nke mgbakọta nke taa bụ President Henry Eyring. Mgbe President Eyring kwuchara, ndị kwaya ga-agụrụ anyị abụ n'egwu nke a na-akpọ More Holiness Give Me. Anyị niile ga-ejidezi aka wee gụọ ofe abụ ahụ. Mgbe anyị gụtara, ekpere nke mmechi ga-abụ site na Sokani Parker, onye ụmụ anyị si Riverside Shina, Cambodia Branch.
I am grateful to be with you this evening.
Obi Dimoto inonyerunu. Worship. Nambwa balea. And dedication time. Ni fofufe. We have prayed together. Ne togari uche. Anye pele pere. Nanyi kebine ni gwanu no luanyi. Our Savior. Anye chetela. Lord Jesus Christ. Onye nzoputa anye bu Jesus Christ. By hymns of praise. Eme tulobi anye aka. Na agho ebube ofufe nka anye guru. Akpalitela mmụọ anyị elu n'ịnụ oku nke Onye nwe anyị inyere ụmụ ya aka. Mmasị anyị nwere ịrụrụ ndị ọzọ ọrụ bụ inye ekele maka ihe Chineke mere anyị. Mgbe anyị nụrụ abụ ahụ nke a na-agụsị, n'ihi na enyewo m ọtụtụ ihe, aga m enyekwa ndị ọzọ. Onye amụma King Benjamin gwara anyị sị, na ọ bụrụ na mgbe ọbụla ịgbakwutere Onye nwe anyị Jesus Christ, na anyị ga-enwe obi ụtọ na obi aṅụrị na obi ekele iji fee rụọrọ ndị ọzọ ọrụ na inyere ndị ọzọ aka. Onye amụma King Benjamin kwuru sị na nzọpụta na mgbaghara ezubeghị oke ma ọ bụrụ na anyị enyeghịrị ndị ọzọ aka. Lee ka o si kwuo ya, ma ugbu a, n'ihi na okwu nke m gbaworo unu bụ nke iji gbaghara unu mmehie nke unu meworo, ana m agwa unu ka unu were ihe nke unu nwere ka e were nye ndị na-enweghị ihe ọbụla, ka e were nyere ndị gba ọtọ efe, nye nri nye ndị agụrụ ji, wee gwọọ ndị ji ọrịa, ibulite mmụọ nsọ ha na iwulite ahụ ha. Onye amụma Alma na onye mgbasa ozi enyi ya bụ Amulek kwuru sị na ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta mgbaghara mmehie, ọ sị, ma lee ụmụnne m, ọ bụrụ na unu emechaa ihe niile nke unu kwesịrị iji gbaghara unu mmehie, unu emechaala ihe niile, unu enweghị ike chụpụ ndị na-arịọ arịrịọ na ndị nwere nsogbu. Ana m agwa unu, ọ bụrụ na unu enyeghịrị ndị gba ọtọ na ndị agụrụ na ndị ọrịa inyere ha aka, ana m agwa unu na ekpere unu niile bụ ihe furu efu na-abaghị uru, na unu bụ ndị na-enweghị okwukwe. Echeela m n'abalị taa, ụmụ nwanyị ndị nọ na ndụ m, e nwere ụmụ nwanyị 31 ma rutekwa na ụmụ ndị nọ n'ụlọ m. Ise ha bụ ndị nke nọ afọ 20 maọbụ gbadawa. Nke a ha bịara taa bụ mgbakọta ụmụ nwanyị nke mbụ ha bịagoro na ndụ ha. E nwere ikwe nkwa na echiche nke m na-ekpe ekpere ga-anọnyere ụmụ nwanyị a ndị nọ na ndụ m ruo ndụ ha niile. Achọrọ m ka ha cheta na echiche na mmetụ n'obi nke ha na-enwe bụ mmetụ n'obi nke na echiche nke ịhụnanya. Achọrọ m ka ha mụta na mgbe ha nwere mmetụ n'echiche nke si na Mmụọ Nsọ Chineke nọ, na ọ bụ otu Onye nwe anyị ji egosi ha na ya nwa n'onwe ya bụ Chineke hụrụ ha n'anya. N'ụbọchị nke taa, n'abalị a, unu enweela mmetụta n'obi. Ọtụtụ n'ime unu nwere mmetụta n'obi na enyi unu, na ndị unu na ha gakọrọ ụlọ akwụkwọ, maọbụ ndị agbata obi unu, maọbụ onye na-emaghị gafere gị n'ụzọ. Unu enwetego ọṅụ nke ịhụnanya n'abalị taa. Ọ bụ site n'Akwụkwọ Nsọ ka anyị nwere ike inweta mmetụta n'obi a. mmetụ n'obi nke abụọ m chọrọ ka ụmụ nwaanyị nọ n'ezinụlọ m nweta bụ nke si n'ebe mmụọ nsọ Chineke nọ bịa. Na mgbe ndị na-ekwuru okwu n'abalị a gwara unu okwu, unu enweela mmetụta n'obi n'ihe ha kwuru bụ eziokwu. Chetanụ na onye nzọpụta anyị kụziri anyị sị, ma lee, ana m agwa unu n'ezie, n'ezie, ọ bụrụ na unu ewere ntụgide obi unu site n'ebe mmụọ nsọ Chineke nọ, ọ ga-eduru unu ka unu gaa njem n'ụkwụ n'ụkwụ site n'iji mmụọ nsọ ya wee na-amụta. O nwere ike bụrụ na ị nweela echiche nke metụrụ gị n'obi otu ị nwere ike isi nyere ndị ọzọ aka, n'ihi okwu nke ị nụrụ n'abalị taa, o nwere ike nyere gị aka dịka ị na-ekpe ekpere. Chukwu ga-eji nyere gị aka ka ị mata otu ị ga-esi nyere ndị ọzọ aka. Ihe mmetụta n'obi nke atọ nke mere unu n'obi taa bụ na unu chọrọ ịnakwuru onye nzọpụta anyị. Oku nke onye nzọpụta anyị kpọrọ bụ, bịakwutenụ m. Ya ka ọ gwara anyị sị, bịakwutenụ m na njem nke m na-aga, zọgidenụ m ụkwụ n'ụkwụ. N'ihi mmetụta n'obi nke echiche nke unu nweworo n'abalị a, ọ dị mkpa ka unu si ebe a taa lawa, jee fee ndị ọzọ ofufe, jee rụọ ọrụ ndị ọzọ ọrụ. Ọ dị mkpa ka unu mara na ọ bụghị onye ọbụla nke unu na-enyere aka ga-ekele unu maka enyemaka nke unu nyere ha. Ọtụtụ mgbe ọbụla onyeisi anyị bụ President Monson agwala anyị si na ya mara ngọzi nke Chukwu nyere anyị, si na dịka anyị na-aga, Onyenwe anyị kwere anyị nkwa na ya ga-anọ n'ihu anyị, nọ n'akụkụ anyị, na ọ ga-egosikwa ndị mmụọ nsọ ya ga-abịa nyere anyị aka ibulite anyị elu. Otu ọ ga-esi nyere anyị aka na ngọzi a bụ na mgbe ọ na-akwado anyị ije nyere ndị ọzọ aka, ọ ga-akwadokwa ndị ọzọ aka ime ka ha nwee obi nnabata n'ofufe na ịrụ ọrụ nke anyị na-enye ha. Unu ga-amụta site n'abalị a na mgbe ọbụla Chukwu metụrụ anyị aka ka anyị jee fee ndị ọzọ ofufe, nyere ha aka. Ọ ga-ekpughere anyị ụzọ. Ọ ga-achụtakwa ndị enyemaka nye anyị ka anyị nwee ike mezuo ihe dị anyị n'obi. O mere m nke a n'abalị taa. Ọ dị mkpa ka unu mata, dịka unu na-efe ofufe na Onyenwe anyị agọziela unu, dịka ọ nọ n'ụbọchị n'abalị nke taa, dịka o mere m, dịka m na-agụ egwu ahụ nke sị, "Sweet is the work." Onyenwe anyị ga-aga n'ihu anyị mgbe ọbụla anyị ga-eje rụrụ ndị ọzọ ọrụ enyemaka. Ọ ga-egosi mmụọ nsọ ya ka ọ kpughee ma kwado anyị. Ọ dị mkpa, dịka unu na-ahapụ ebe a taa, ka unu jụọ onwe na ajụjụ sị, ọ bụ gịnị ka Chukwu chọrọ ka m mee iji nye aka na mkpa nke juru n'ụwa niile? Ụmụ agbọghọ na ụmụ nwaanyị ọbụla dị iche iche, ana m akụziri unu nkuzi site na ikwughachi ihe nwaada onyeisi Sista Linda kwuru. Ọ gwara unu ka unu kpee ekpere, ka unu mata ihe unu kwesịrị inye maọbụ otu unu ga-esi nyere ndị chọrọ enyemaka nyere ha aka. Ọ dị mkpa na ekpere a ka unu mara na Chukwu ga-ekpughere gị otu ị ga-esi nyere ndị ọzọ aka. Cheta na mgbe Onyenwe anyị Jizọs bịarutere n'obodo Izrel, na mgbe nwanyị bịara nyere ya aka wee were mmanụ dị oke ọnụ wee tee ya, ndị ọzọ bịara jụọ ya sị, kedu otu o si mebie mmanụ nke a gara ere wee nweta ego buru ibu nyere ndị chọrọ enyemaka? Onyenwe anyị gwara ha sị, unu nwere ndị chọrọ enyemaka n'ihu unu mgbe ọbụla unu kpee ekpere. Chukwu ga-egosi unu otu unu ga-esi mata onye a ga-enyere aka. Unu agaghị achọ ka a bịa gbaa ama gbasara ọrụ ọma niile unu na-arụ n'ịkpọpụta unu aha, kama unu ga-abụ ndị ga na-enyere ndị ọzọ aka n'ihi na unu chọrọ inyere Chineke aka iji leta ụmụ ya anya. Ana m ekpe ekpere na ndị ụmụ nwanyị ga-enye enyemaka n'ụwa niile kwesịrị nkuzi nke si n'Akwụkwọ Nsọ, kunu mara na mmemme nke unu na-eme abụghị ka ndị ụwa hụta unu na unu na-enyere ndị ọzọ aka, kama na ọ bụ ka unu were nyere ụmụ Chineke aka, ka unu ghara ị na-achọ ikwupụta onwe unu n'ezi ka ụwa niile hụ enyemaka unu. Ekpere m na-ekpe maka ụmụ nwanyị ndị nọ n'ala eze Chineke ebe ọ bụla unu nọ, n'agbanyeghị ụdị nnọdụ ọbụla unu nwere n'ụwa, bụ ka unu nweta okwukwe n'ebe Onyenwe anyị nọ, ka unu nweekwa obi ị na-eji nwee aṅụrị na obi nke ekele maka mgbaghara mmehie nke unu nweteworo n'ebe Onyenwe anyị nọ. Dịka unu na-eme nke a, ana m ekwe unu nkwa na Onyenwe anyị nke na-ahụ omume unu mgbe na onweghị onye na-ele anya ga-abịa gọzie unu na mgbe ehihie. Ana m agba ama na Onyenwe anyị ekuliwo n'ọnwụ, o kulienụ n'ọnwụ, ọ kwụọla ụgwọ nke mmehie. Onye isi ụlọ nzukọ a bụ President Monson bụ onye amụma. Onyenwe anyị nna anyị nke bi n'eluigwe na-anụ ekpere unu. Ana m agba ama na onye nzọpụta anyị hụrụ unu n'anya. Nke a ka m na-ahapụrụ unu n'abalị a site n'aha Jizọs Kraịst. Amen.
Dear Heavenly Father,
we ask this tonight. We are so
grateful
for na mgbakọta nke ụmụ nwanyị nke a. Anyị na-ekele gị maka ndị kwuru anyị okwu n'ụbọchị nke taa na nkuzi nke pụrụ iche nke ha nyewere anyị. Anyị na-ekele gị maka nzukọ gị na ozi ọma gị nke anyị nwere na ndụ anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, anyị arịọ gị sị gị biko, gọzie onye amụma anyị, President Monson, na ndị ndụmọdụ ya, na ndị isi nzukọ ụlọ nzukọ a n'ụwa niile. Nna anyị na-arịọ na-ekele gị maka ọtụtụ ihe ọma niile nke anyị nwere na ndụ anyị. Anyị na-enwe olileanya ịnabata okwu nke anyị ga-anata site n'ọgbakọ General Conference n'izu ụka na-abịa abịa. Dịka anyị na-ala n'abalị taa, anyị na-arịọ gị sị gị biko, jidesie anyị ike ma kwado anyị. Anyị na-arịọ arịrịọ ndị a niile site n'aha Ọkpara gị, Jesus Christ. Amen.